Mr. Cheese.
Yeah, yeah. It's a couple of stubborn own. It's the colors.
What's the calendar life?
Life is a naikosa. Ili kwa tiwembe kukulo pola. Gani pali numba tekwe shoku poleka. Ukubombesha noleka. Noleka. Naikosa. 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 Bombesha, bombesha, naikosa.
Bombesha. Naikosa. Bombesha, bombesha, naikosa. Life is naikosa. Bombesha, bombesha, naikosa. Life is naikosa.
Naikosa. Bombesha, bombesha, naikosa. Kala pepano chano kupole kafe yoye nani wala. Wipanga ne wala nangule fitala. Abantu tabaka kubikile futu patebo. Nangulo kweta kanono. Apapena kusonga feno wongo. Uchushi ufamano. Techa kwesho kukongelesha nefikanza fechalo. So bombesha kebesha tulukusha. Ukupasa machushi chulukusha. Depepesha pama palo ndelukusha. Life pana ikosa. Ili kwa tiwembe kukulo pola. Gani pali numba tekwe shoku poleka. Ukubombesha noleka. Noleka. Naikosa. 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 Bombesha, bombesha, naikosa.
Bombesha. Naikosa. Bombesha, bombesha, naikosa. Life is naikosa. Bombesha, bombesha, naikosa. Life is naikosa.
Naikosa. Bombesha, bombesha, naikosa. Bombesha fie, bombesha fie. Aba kwata ba bombesha fie.
Bombesha bombesha.
Abantu tabaka kulisha kulese kafie. No kutamba fie. So bombesha fie. Munchito yove bombesha fie. Kwesha kukwikata kwe fiapu sana. No tukute mwefe fiapu shana. Kwesha kukuwa kwa wapu sana. Apa numba na ibi pefileti tika kupapa. Sana sana HD colors sana. Life pana ikosa. Ili kwa tiwembe kukulopola. Gani pali numba tekwe shoku poleka. Ukubombesha noleka.
Noleka.
Naikosa. 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 Bombesha bombesha naikosa.
Bombesha. Naikosa. Bombesha bombesha naikosa. Life naikosa. Bombesha bombesha naikosa. Life naikosa.
Naikosa. Bombesha bombesha naikosa.
Naikosa.
Bombesha bombesha naikosa.
Yeah. It's HD colors. 1 kg. Cut the one. Cutman. Worms cautious. I see ya.
Mr. Cheese Boy on the beat.
Straight out zpusha.com.